zombi wa mazombi, umtoto ni bala. Undo zombi wa mazombi we, umtoto ni atali. Undo zombi wa mazombi, umtoto ni bala. Undo zombi wa mazombi we, umtoto ni bala. CD4 chafu, top 10 chafu. 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 Apewe mawa nani, umtoto ni bala. Apewe mawa nani jama, umtoto ni atali. Apewe mawa nani, umtoto ni bala. Apewe mawa nani bwana, umtoto ni atali. CD4 chafu, top 10 chafu. 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 Tanzania ndo sana, huku ndo kwetu banga.
Maibu, shani, tete.
Boss kama bosi mwite tajili, mipango.
Bomba blast, you must be the one. Yeah, John, I'm not the next.